I think we have agreed that as a continent.
Waxa ila tahay in ka qarab ahaan aan taas ku heshiinay waxa aan bil ka hor magaalada Nairobi kulan bangiga adduunka ku wada yeelanay ilaa 2020 madaxweyne si aan uga wada hadalno dhammaan hababka maaraynta deymaha qodobada aan isla qaadanay waxa ka mid ah in la xaqiijiyo qaabdhismeedka maaliyadeed ee caalamiga ah inuusan cadaalad darro ku noqon dalalka sida Kenya oo kale ah in aan bixinno dulsaar la mid ah kan dalalka kale ee horumaray oo aanan bixin 5-8 mar dulsaar ka badan. Haddaba wada hadallada aan la yeelanay Mareykanka ayaa ah in iyagu ay hoggaamin doonaan oo ay u ololayn doonaan. Waxa aan ka mahadnaqaynaa in qof walba uu hadda ogol yahay inaan u baahannahay qaabdhismeed maaliyadeed oo caalami ah kaasi oo cadaalad ah. Waana sababta keentay in Mareykanku uu bixiyo 200 bilyan oo gaar ahaan 20 bilyan oo dollar loogu yaboohay mashruuca bangiga adduunka ee IDA si aan u gaarno yoolkii aan Nairobi ku gaarnay ee ahaa in 120 bilyan oo dollar lagu taageero wadamada soo koraya, wadamada sida Kenya oo kale ah inay helaan maalgelin dhaqaale si aysan dalalkaasi kharash badan ugu bixin dib isaga bixinta deynta iyo sidoo kale maaraynta isbedelada cimilada.
Your government has defended your use of 1.5.
Huba Cabdi ayaa Ruto weydiisay, dowladdaadu waxa ay difaacday isticmaalkaaga 1.5 milyan oo dollar oo ku baxday safarkan gaarka ah. Laakiin gudaha dalka, Kenyaanku waxay leeyihiin si xad dhaaf ah ayaad kharashka u isticmaashaa, isla markaana waxaad Kenyaanka weydiisataa inay suunka dhuuqsadaan si dhaqaaluhu u soo kabsado. Maxaad arrintaasi ka leedahay?
I think the expenditure on my trip are completely exaggerated. They are actually bordering on the ridiculous.
Waxaan u malaynayaa kharashka ku baxay safarkayga inuu yahay mid gabi ahaanba laga bedbediyey. Dhab ahaantii waxay u dhow yihiin wax lagu qoslo. Aad ayaan uga taxadaraa kharashka aan isticmaalo. Run ahaantii waan yareeyey dhaqaalihii xafiiskayga. Waxa aan dhimay dhaqaalihii la siin jiray hay-adaha kala duwan ee dowladda. Runtii waxaan hoos u dhigay 300% kharashaadka soo noqnoqda ee ku jira miisaaniyadda si aan wax u qabsanno. Waxaan ku noolaan karnaa wixii awooddeenna ah. Sida aan sheegay, waxaan kharash badan ku bixin karnaa horumarinta, waxbarashada, caawinta iyo samaynta waxyaabaha muhiimka ah oo ay ku jiraan lacagaha caddaanka ah ee la siiyo muwaadiniinta. Marka aad baan uga taxadaraa sida dowladdu kharashka u bixiso. Way jiraan dad ka jawaabi doona su'aalahaasi, laakiin waxaan kuu sheegayaa in cadadka kharashka la isla dhex marayo ugu yaraan u yahay wax lagu qoslo.
Huba
Cabdi ayaa mar kale Ruto weydiisay, hagaag, waxa aad sheegtay inaad go'aansatay inaad ciidamo u direyso Haiti, miyaadan u malaynayn inay jiraan arrimo badan oo ka dhex jira dowladaha xubnaha ka ah EAC, dalalka deriska ah ee Suudaan, Koonfurta Suudaan, Soomaaliya iyo DRC? Maxaad marka hore xoogga u saari weyday dalalkan muddada dheer ay ka jireen arrimaha amni darro?
We have 5,000 troops in Somalia for the last 12 years. We have supported DRC. We are working.
5,000 oo askari ayaa 12 sano ee la soo dhaafay naga joogay Soomaaliya. Waxaan taageernay DRC. Waxaan la shaqeynaynaa Suudaanta Koonfureed. Runtii, xilligan aan kula hadlayo, waxaa jira koox ku sugan Nairobi oo ka socda Suudaanta Koonfureed. Kooxo kala duwan oo Nairobi kaga wada xaajoonaya arrimahooda si doorasho ay uga qabsoonto dalkooduna uu nabad u noqdo. Dabayaaqadii toddobaadkii hore, waxaa sidoo kale nala joogay kooxo ka socda Suudaan lafteeda, kuwaas oo mar kale ka shaqeynaya nabadooda. Marka waxaa jira 15 waddan oo kale oo Kenya ay ku leedahay howlgallo lagu taageerayo nabadda iyo amnigooda. Marka Haiti ma ahan kiis iskiis uga taagan ciidamada kale ee aan daabulnay. 15 waddan oo kala duwan oo ay ku jirto DRC. Xaqiiqdii in ciidamo ay naga joogaan meelo kale ayaa kuu sheegaysa in Haiti aysan ahayn mid ka reeban. Sida aan u aaminsannahay in nabad iyo xasilooni ay ka jirto dalkeenna iyo dhammaan 15 waddan ee kale, waxaan sidoo kale aaminsannahay in aan taageerno dadka Haiti annagoo geynayna ciidan oo daabulisana hoggaan u noqonayna.
Kaasi wuxuu ahaa William Ruto, madaxweynaha Kenya, oo Washington ugu waramayay Huba Cabdi oo ka tirsan laanta sawaaxiliga ee VOA-da.